dacwadaha lagu soo oogay Trump ayaa lagu sheegay in ugu yaraan laba jeer uu Trump tusay dokumentiyo sir ah oo ku saabsan hawlgallada ciidamada Mareykanka dad aan haysanin ogolaanshaha rasmiga ah ee ay macluumaadkaasi ku ogaan karaan ama clearance-ka loo yaqaano. Mid ka mid ah dokumentiyadaasi ayaa la sheegay inuu ahaa weerar qorshaysan oo ka dhan ahaa waddan kale oo saraakiil Mareykanka ah ay diyaariyeen sida lagu sheegay dacwada. 73 eedeymood ee loo soo gudbiyey Trump ayaa la sheegay in 30 qaybood oo ka mid ah ay gaar u yihiin in si bareer ah loo helo xogta difaaca qaranka. Eedeymaha kale waxay u badan yihiin mu'aamarado, is-hortaag sharci iyo hadallo been abuur ama istabamarina. Marka la isku soo wada duubana, eedeymahan ayaa keeni kara in Trump lagu xukumo xabsi sanado ah haddii lagu helo dambiyadaasi. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Trump in uu iska dhagatiray dalabkoodii ahaa inuu ku soo celiyo dokumentiyadii uu ka qaatay aqalka cad ee uu la tagay aqalka uu ku leeyahay gobolka Florida ee koonfurta dalka Mareykanka, iyo qaar kale oo la sheegay inuu geeyey meesha uu ku yaallo naadiga golfka ee uu leeyahay ee ku yaalla gobolka waqooyi bari ee dalkan Mareykanka ee New Jersey, iyo in uu ka codsaday kaaliyayaashiisu inay ku caawiyaan sidii uu qorin lahaa dokumentiyadaasi. Kaaliyaha Trump ayaa la sheegay in sidoo kale uu wajahayo eedeymo ku saabsan kiiska, waxaana lagu soo oogay 6 dacwadood oo loogu haysto inuu Trump ka caawiyay in uu qariyo dokumentiyadaasi. Trump waxa uu qareenadiisa u sheegay in aanu doonaynin in dadku ay ka eegaan sanduuqyada dokumentiyadu ku kaydsan yihiin gurigiisa Mar-a-Lago ee Florida ku yaalla in aan la sheegin sida uu lagu sheegay eedeymahan. Eedeyntan ayaa lagu tilmaamay guriga Trump ee Mar-a-Lago inuu yahay naadi bulsho oo dad badan yimaadaan oo mararka qaar marti geliya 10,000 oo qof oo marti ah intii lagu jiray dokumentiyadaasi halkaasi lagu xireeyay. Garyaqaanka gaarka ah ee Mareykanka Jack Smith oo hoggaaminaya dacwad oogayaasha ayaa jimcihii hadal kooban oo uu siiyey warbaahinta waxa uu yiri:
Our laws that protect national defense information are critical to the safety and security of the United States and they must be enforced. Violations of those laws put our country at risk.
Shuruucyada ilaalinaya macluumaadka difaaca qaranka waa kuwo xasaasi ah marka loo eego amniga iyo badbaadada Mareykanka, waana in shuruucda la fuliyaa. Haddii qalad lagu sameeyo shuruucdaasi, waxay qaranka gelinaysaa marxalad khatar ah.
Smith waxa uu sheegay in Trump sida qof kasta oo la soo eedeeyey loo qaadanayo in aanu dembi lahayn ilaa lagu cadeynayo dembiyada loo haysto oo ay maxkamadu xukumayso. Waxa kale oo uu sheegay in dacwadiisa qayb ay ka qaadan doonaan xeerbeegti degan gobolka Florida.